waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Abriilna ay tahay 30 sanadka 2025-ta. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SB S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo sheegay inuu la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan iyadoo xiisadda labada dal u dhaxaysa ay sii kordhayso. Ra-iisul wasaaraha Canada Mark Carney oo ka tirsan xisbiga liberaalkana doorashadii ayuu ku guuleystay laakiin ma uusan helin ayaa la yiri aqlabiyad uu iskiis dowlad ugu soo magacaabo. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Waxaan ku bilaabaynaa arrimaha doorashada dalkan Australia. Cudur ururintii u dambeysay oo ay sameysay shirkadda la yiraahdo YouGov ayaa muujinaysa in xisbiga One Nation ee ay hogaamisa Pauline Hanson ay taageerada loo haya ay aad u kordhayso, iyadoo shacab badan ay markaasi aysan ku qanacsanayn baa layiri xisbiyada waaweyn. Cudur ururintan u dambeysay ayaa sidoo kale muujinaysa in xisbiga One Nation codka koowaad dadka siinaya ay kordheen oo ay gaarayso 10.5%, taasoo noqonaysa baa la yiri in ka badan 2 codka xisbigan uu ku helay doorashadii u dambeysay ee 2022. Senatorad Hanson ayaa dhankeeda sheegtay in xisbigan yar uu markaasi saameyn weyn ku yeelan doono natiijada doorashada. Isbahaysiga ayaa One Nation waxa ay siinayaan doorbidka labaad ama waxay ka dhigayaan taageerayaashoodu xisbiga labaad ee ay markaasi ku qoraan goobta lagu codbixinayo, iyadoo markaasi mucaaradku ay rajo fiican ka qabaan in taageerada xisbiyada yaryar ay dib iyaga waa isbahaysiga ugu soo noqonayso. Senator Hanson ayaa sheegtay inay aad ugu rajo weyn tahay fursadaha xisbiga ee ay ka qabto in xildhibaan ay ugu soo baxaan 6 gobol, gaar ahaan kuraasta ku yaala Hunter iyo Paterson ee gobolka New South Wales. Isbahaysiga ayaa ballan qaadaya in haddii la doorto ay aad u kordhin doonaan lacagaha lagu bixiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka Pacifica iyo Timor Leste. Guud ahaan lacagta lagu maalgelinayo ayaa isugu jirta ayaa la yiri deymo iyo deeqo, iyadoo la marinayo hay-adda la yiraahdo Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific, taasoo la kordhin doono dhaqaalaha la gelin jiray oo hore u ahaa 4 billion, haddase 6 billion oo dollar laga dhigayo. Afhayeenka arrimaha dibadda u qaabilsan mucaaradka David Coleman ayaa sheegay in hay-addani ay guulo waaweyn ka gaartay sida loo caawiyo dalalka Pacifica iyo weliba Timor Leste oo ah dalal deris la ah Australia. Mashaariicda ayaa waxaa ka mid ah mashruuc weyn oo ku baxayo 621 million oo dollar oo lagu dhisayo dekedaha dalka Papua New Guinea iyo weliba sidoo kale iyadoo la hagaajinayo garoomada diyaaradaha ee Timor Leste, Fiji iyo weliba Nauru. Laba ka mid ah shaqaalaha ambalaasiyada wada oo iyagu u gurmaday dadkii lagu toreeyay Bondi sanadkii la soo dhaafay ayaa hortagay oo markaasi laga dhageysanayay wixii ay maalinkaas la kulmeen dhageysi ka dhacaya maanta magaalada Sydney. Christopher Wilkins iyo Brad Armitage ayaa halkaasi hadallo ka jeedinaya iyadoo su'aalo la weydiinayo, iyagoo ka hadlaya maalintaasi wixii ay la kulmeen. Maxkamadda ayaa hore uga dhageysatay hadallo aad u qiiro leh oo ay jeedisay Amy Scott oo ka tirsan booliska New South Wales oo iyadu ah haweeneydii toogatay dishayna ninkii dadka toreeyeynayay. Scott ayaa tilmaantay inay aad ugu cabsanaysay nafteeda intii markaasi ninkan ay la tacaalaysay. Dadka shaqaalaha u ololeeya ama u doodana waxa ay dhageysi baarlamaanka New South Wales ka dhacay oo looga hadlaya adoonsiga casriga ay u sheegeen in dad badan oo shaqaalaha oo soo galootiya ay hadda wajahayaan in laga faa'iideysanayo la isticmaalayo. wakiil ka tirsan hay-addan la yiraahdo Employment Rights Legal Services oo sida magaca ka muuqdo hay-ad ama adeeg dhanka sharciga uga dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ayaa sheegay in qof shaqaalaha oo lagu magacaabay Mila uu ka shaqeynayay meel hoteela una shaqeynayay 15 saacadood toddobaadkiiba balse la siinayay oo keliya meel uu seexdo iyo cunto oo keliya. Hay-addan ayaa sheegtay in kayska Miila uusan ahayn mid iyo laba keliya ay jiraan dad badan oo sidaasi looga faa'iidaysto, waxayna sheegtay in adoonsiga casriga ee ama dacwooyinka ku aadan adoonsiga casriga ee loo soo gudbiyey booliska federaalka ay kordheen 400% wixii ka dambeeyey 2018. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la hadlay hogaamiyaasha Hindiya iyo Pakistan iyadoo xiisadda labada dal u dhaxaysa ay sii kordhayso. Mr Guterres ayaa u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka taageero sidii loo dejin lahaa xiisadan u dhaxaysa labadan dal ee nukliyeerka ku hubaysan. Tan ayaa imaneysa kadib markii Pakistan ay sheegtay in Hindiya ay qarka u saaran tahay inay weerar ku soo qaado dalkooda. Tan ayaa ka dambeysay kadib markii mintidiin ay weerar ku laayeen dalxiisayaal Kashmir toddobaadkii lasoo dhaafay. Weerarkaas ayaa mintidiintu ku dileen 26 qof, taasoo caraweyn ku abuurtay dadka haysta diinta Hinduuga oo aqlabiyadka dalka Hindiya, iyadoo baaqyo lagu doonayo in tallaabo laga qaado Pakistan oo ah dal aqlabiyadiisu tahay muslimiin. Afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Jujrek ayaa sheegay in Mr Guterres uu gooni gooni ula hadlay ra-iisul wasaaraha Pakistan Maxamed Shabaaz Shariif iyo wasiirka arrimaha dibadda Hindiya Subramanian Jayashankar.
In his phone calls, the Secretary General reiterated his strong condemnation of the April 22nd.
Telefoonka uu kula hadlay ayuu yiri xogayaha guud wuxuu ku celiyay cambaareyn xoogan oo uu jeediyey weerarkii argagixiso ee April 22nd ee ka dhacay Jammu iyo Kashmir. Xogayaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in cadaaladda la hor keeno lana xisaabtamo kooxihii ka dambeeyey weerarka oo si sharciya loo marayo. Xogayaha guud ayaa sidoo kale qeexay walaaca weyn ee uu ka qabo xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan. Wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in laga baaqsado iska horimaad keeni kara masiibo dhacda, ayuu yiri fayeenkaasi oo hadlay xogayaha markaasi qaramada midoobay ama xogayaha guud ee qaramada midoobay. Wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaa. Ra-iisul wasaaraha Canada Mark Carney ee xisbiga Liberaalka ayaa doorashadii ku guuleystay laakiin aan helin dowlad aqlabiyada oo uu doonayo inay ka caawiso inuu wada hadal kala galo Mareykanka canshuuraha tarifska la yiraahdo ee dalkiisa lagu soo rogay. Xisbiga Liberaalka ayaa u baahnaa inuu ku guuleysto 172 kuraasta aqalka hoose ee House of Commonska loo yaqaano oo ka kooban 343 kursi si uu u helo aqlabiyad uu dowlad ugu soo dhiso isagoo aan u baahan taageerada xisbiyada yaryar. Inkastoo codadka weli la tirinaya, natiijada ayaa ah mid ay Liberaalku soo rogaal celiyeen ama rogaal celin weyn ay sameeyeen, maadaama 200% codaarowrihin la sameyn jiray ay uu xisbiga kale kaga horreeyey bishii Janaayo. Canshuuro lagu soo rogay iyo hanjabaadaha Donald Trump ee uu ku leeyahay Kanada waa inay ka mid noqoto Mareykanka, ayuu Mr Carney u ballanqaaday shacabka Kanada inuu gacan adag isaga qabanayo dalkan ay waqtiga dheer saaxiib ka ahaayeen oo uu Mareykanka ula jeedo.
The point is that we can give ourselves far more than the Americans can ever take away.
Ujeedadu waa in aan anagu wax siin karna, ayuu yiri, wax ka badan waxa Amerika ay naga qaadan karto, laakiin taas ka sokow waxaan rabaa inaan caddeeyo maalmaha iyo bilaha soo socda caqabado waaweyn ayaa jiri doona, waxaana u baahanaynaa in wax loo huro caqabadahaasi, laakiin huritaankaas waa inaanu la qaybsanno oo taageerna, ayuu yiri. Shaqaalaheenna iyo ganacsatadeenna ay arrimahaasi saameyn karaan. Booliska ayaa sheegay in 3 qof lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Uppsala ee dalka Sweden ayna booliisku bilaabeen baaritaan arrintaas lagu sameynayo. Booliska ayaa sheegay inay baarayaan dilalkaas aysan weli ogeyn in dhacdadanu ahayd argagixiso ama nacayb. Nina Tatalaste oo 28 jir ah oo degan goobta ayaa sharaxaysa markii ay xabada maqashay.
I live just a few streets from here, and I first found out about it because people started calling.
Waxaan deganahay ayay tiri meel dhowr wado uun u jirta, waxaana markii ugu horreysay maqlay markii dad isoo waceen, waxaan arkay gawaarida booliska oo meesha maraya. Markaan saygayga ka soo qaadayay train stationka ayay tiri, kadibna qaraabada ayaa na soo wacday oo na weydiisay inaan fiicanahay oo nagu yiri dad baa la toogtay, saddex qofna waa ay geeriyoodeen ama way dhinteen. Maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa bilowday dhageysi ay ku dhageysanayso mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran inay fududeyso gargaarka bini-aadanimo ee la geynayo dhulka iyadu ay haysato. Sanadkii lasoo dhaafay ayuu golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku codsaday maxkamadda cadaaladda ee caalamiga inay fiiriso mas-uuliyadda sharciyan ka saaran Israa'iil arintaasi, kadib markii waddankaasi waa Israa'iil uu xanibay ama joojiyey hay-addii qaramada midoobay ee markaasi ka shaqayn jirtay dhulkaasi Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa iyadu dafirtay inay si ula kac ah u beegsanayso dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo weliba shaqaalaha gargaarka, taasina ay qayb ka tahay dagaalka ay kula jirto Xamaas. Ma ayna ka qayb gelin waa Israa'iil, ee dhageysigaasi maxkamaddu ay sameynaysay. Israa'iil ayaa xanibtay cuntada, shidaalka iyo daawooyinka iyo gargaarka kale ee bini-aadanimo ee la geynayo Qaasa wixii ka dambeeyey bishii Maarso labadeedii. Hay-adda cuntada adduunka ayaa sheegtay toddobaadkii u dambeeyey in kaydkeedii cunto ee Qaasa yaalay uu hadda dhammaaday, taasoo markaasi soo afjartay waxay cuni lahaayeen boqolaal kun oo Falastiiniyiina. Sadasha hawada Brito magaalada Melbourne qayb ahaan daruur iyo 18 degree, Sydney waa roobab iyo 20 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.